Birazwi na utazi ko ngukunda ariko urabarusha bose dufite ibanga twisangije n'amateka yanjye nawe bububu hari ubwo bitari gushoboka cyangwa se inzira zigatandukana yo eraguru wanjye hoya nawagusimbura ibyiza twabibayemo ibi bitubinyuranamo njye nawe turakomeje na n'ubu turakomeje njye nawe hazi ibyiza hazi ibibi njye nawe tuzakomeza ibyacu umfate umwumese yu nanjye sindekura be and down so zihoraho you turi mu rukundo it's normal ngukundira ko tuzicamo tugakomezanya sinzemera ko ari icyari cyo cyose ubu igihe turi kumwe my baby wenda nzitanga ntakubeshye sinaba udari buruko bukeye umbera mushya bikantera gukomeza ubuzima
Mas e